It's the kids, baby.
La terre saigne sous nos pieds. Nami loulou tatae. Hakuna mani duniani que le soleil ne verra jamais. Na miso ya bana Mikonze kwe ikingulu Katika chozi ndicho cha watoto Le vent porte les cris lointains Tolingi bolingo kaka na maboko kitoko Amani tunayomba Pa l'ombre de kanone Tango eti yango na ya lola Etangane tumbu ya mabele Tumaini limepotea Dans l'ombre de la guerre Voyons nos mains vides Nambo kampe matanga Kwa mioyo yetu mikavu Lisapo ya bolingo Tolingi bolingo kaka Na maboko kitoko Amani tunayomba Palombre de kanone Lisapo ya bolingo we Tolingi bolingo kaka na maboko kitoko Amani tunayo